nagutuka nkikumbuka jinsi unavunipenda mimi oh baby na kinywa changu chapanuka kwa jinsi navukupenda mimi oh baby naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe nisingelipatana nawe Nisingelikuwa nawe, nisingelipatana nawe Nimejajaja na rarara You're so perfect, you're so worth it Nimejajaja na rarara You're so perfect, you're so worth it
Baby, baby, you're my flavor
Takupenda maisha yangu yote yani forever Jinsi ulivoniteka mimi Oh baby Wendota kwenye kiza Jinsi unavonibeba mimi Oh baby Naogopa hata kuliwaza wazo Ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe Nisingelipatana nawe
Tutenganisha yani never, ever and